basa mukwano kuno wabutusuzanga tutunula ne kukuninya ne kubongo ngomusuja laba bwe kukulesa wabazadde mama ne tata boyagale nnyo wino ugenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma ouye yakulira maka malala nawe ne bakuzale walala laba bwe musisinkana ne muta ekyama laba bwe mugabana emitima era ne mufuuka muntu omu ebyalabu nga byewunyisa sebakugera ng'ageresa nafunye nange omulungi nansuubiza okunkuba empeta anti gisiza mikwano n'abooluganda abagambye titeri mulala taliyo zamusula mirowoozo Sisa mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga nina kusesa mukwano kwongera ate kumugondera okufuna balingono kyosi changu bambya njagala talimba ankakasisa mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga Nakusesa mukwano kwongera ate kumugondera okufuna balingono kyosi changu obwesigwa kya muwendo kyetulina ennyo okukuuma gwe woba omusiŋŋanye oyo zaabu gwe batenda gw'oyagala bumuwa ettembe kimugumya ntyoba omwesiga n'omukwano gwakumira temuba mpulunguse sijja kufuuka sikaali nti nkuuma mwami wange oyo katonda eyamumpa ajja kumukuumira bambya njagala talimba ankakasisa mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga Nakusesa mukwano kwongera ate kumugondera okufuna balingono kyosi changu bambya njagala talimba ankakasisa mu byakola omutima ne guba mutefu ne gutayuga Nakusesa mukwano kwongera ate kumugondera okufuna balingono kyosi changu Mukwano kwongera ate kumugondera okufuna balingono kyusi changu yeah.